Mfuna ke ukukhuluma ngepolitiki bazalwane fula amasonto amabili. Kusukela lesonto lanamhlanje nesonto elizayo. Ngoba ngithi niyovota ngomhla 29. Awukho amen. Ngiyafuna ukuthi silulekane ngokuthi izwi likaNkulunkulu lifuna sicabange kanjani ngalezo zinto. Yebo iyakhulunywa ipolitiki esontweni. As long as uzokhuluma ukuthi uNkulunkulu uthini. Ungakhulumeli umongameli noma inhlangano ethize, ukhulumele uNkulunkulu. Kubalulekile ukuthi sazi ukuthi iNkosi ifuna sicabange kanjani makuze izintweni ezinjalo. UNkulunkulu ufuna sikhule silingise indodana yakhe ngayo yonke indlela. Ukukhula okuphelele ukuba njengoJesu in every way, endleleni ocabanga ngayo ngazo zonke izinto. Soke ziningi izinto uNkulunkulu asifakele zona ezwini lakhe zokusiza ukukhula ngeendlela ezahlukahlukene. Enye indlela afuna sikhule ngayo ileyo kwazi ukuthi kufanele sicabange kanjani ngeziphathimandla nababusi bezwe lethu, ugovernment. Sina njengabazalwane si-relate kanjani kuyena, siyiphatha kanjani, sicabanga kanjani maqondana nezinto ezifana nalezo. Ngifuna ke ukugcila kulokho namhlanje ukuthi uNkulunkulu ufuna sidile kanjani nohulumeni wethu. Ngesonto elizayo ngizokhuluma ikakhulukazi ngokuthi uNkulunkulu ufuna sicabange kanjani ngokukhetha ukuthi sivotela bani. Ayikho inhlangano engizobe ngiqoka isikibha sayo, kodwa akhona ama-principles ezwi likaNkulunkulu nendlela yokucabanga engasilekelela ukuze wazi ngokukhululeka konembeza wakho ukuyikhethela ukuthi ukhetha ukuvotela bani. Uthi uma uyoyenza leyo nto uyenze uhamba noNkulunkulu, ucabanga ngale ndlela uNkulunkulu afuna ucabange ngayo. Kunezinto-ke engizosithwela zona ezwini likaNkulunkulu zokusiza ngalokho. Funa namhlanje ngifuna ukuthi okokuqala uNkulunkulu ufuna sibe abantu abamthobelayo uhulumeni, njengoba sabantu abamthobelayo uNkulunkulu futhi. Ngifuna ukukhuluma ukuthi yindaba uNkulunkulu afune kube njalo. Waye uNkulunkulu afuna sithobele nanoma iziphi iziphathimandla ezikhona ngaleso sikhathi. Ngizokhuluma ukuthi uNkulunkulu uyafuna simlekelele uhulumeni ngeyimali, khokha intela abazalwane babantu kufanele bayenze leyo nto. uNkulunkulu ufuna sibe abantu abanenhlonipho kuyiphathimandla, hhayi nje abantu abahlambalazayo abasemagunyeni njengoba kujwayelekile ezweni lakithi. Ilezi zinto engifuna siyikhulume. uNkulunkulu ufuna sibe abantu abamthobelayo uhulumeni nabamhloniphayo. Kumele engabe uhulumeni mayehlakaniphile afise engathi wonke umuntu ezweni angaba umzalwane. If abazalwane behamba ngale ndlela uNkulunkulu afuna bahambe ngayo mase kuza ngasezintweni zombusazwe nasekurelateni neziphathimandla. Uma singase senze kahle, kumele kube kuhle ngale ndlela ukuthi wonke umuntu osemagunyeni afise engathi yaze ewadini yami, engathi kunganabazalwane bodwa. Ngoba besibona senza kahle, uNkulunkulu ufuna benjalo. Ngicela ukuqala sivule encwadini kaLuke kuchapter 20. Ngifuna ukufunda la uverse 20 kuya ku-26. Ukunikeza okokuqala lomqondo ukuthi uNkulunkulu uyafuna sibe abantu abamthobelayo uhulumeni wethu, abayithobelayo iziphathimandla. Verse 20. Bamqaphela, kukhulunywa ngabaFarisi nababusi baka-Israyeli ababephethe u-Israyeli ngalesikhathi uJesu esemhlabeni. U-Israyeli ubuswa umbuso wamaRoma. Bamqaphela uJesu basebethumela iy'nhloli, iy'payi, abantu aba-undercover ezayizenza abalungileyo, bashase ngathi abantu abafuna ukuzozwa iy'mfundiso zikaJesu, balandele iy'mfundiso zakhe, bazenza abalungileyo ukuba zimihile ngakushoyo ukuze bamnikele kubabusi nasemagunyeni nasegunyeni lesiphathimandla. Zifuna ukuzomthola esho into ezomfaka enkingeni uJesu, khona bezomnikela ekutheni aboshwe mhlawumbe abulawe amaRoma lawo kokuyiwona ayephethe le ndawo yaka-Israyeli. Verse 21, zambuza-ke zathi, "Mfundisi, siyazi ukuthi ukhuluma futhi ufundise okulungileyo, awukhethi buso bamuntu kodwa ufundisa indlela kaNkulunkulu ngokweqiniso siyazi wena uzoshinta ukuyona yona uzukuzama ukupleasa abantu basambekela itrap la bafuna ukumhila umese bethi kuverse 22 sivunyelwe yini ukuba sithele intela kuKhesari noma cha wathi uJesu kubona verse 24 ngikhombisela udenariyo umfanekiso nombhalo kabani okuwona na bathi kaKhesari wayesethi kubo ngakho ke nikani uKhesari okukaKhesari noNkulunkulu okukaNkulunkulu abakwazanga ukumhila ngamazwi akhe phambi kwabantu yabamangalisa impendulo yakhe bathula dum uIsrayeli wayezonda intela okwakufanele bayikhokhe embusweni wamaRoma babengayithandi lento yokuthi kube nesinye isizwe esibusa phezu kwabo sizongena ezweni labo sibanqobe sibashayela imithetho bese sibaphoqa nokuthi balethe imali kusona bakhokhe itax enye into yayibenza bayizonde kakhulu lento yetax ngoba itax yayikhokhwa iwona wonke amadoda aka-Israel bonke abantu abasebekhule besilisa kwakufanele balethe udenariyo lo denariyo kwakuyi-coin elalinesithombe sikasiza u-empire owayebusa umbuso wamaRoma nangaphezu kwaleyo ndawo ka-Israel ngasesikhathi futhi lalibhaliwe umbhalo owawukhomba ukuthi lo Khesari uwunkulunkulu uyinzalo yonkulunkulu amaGreek ayikholelwa ukuthi onkulunkulu behla bezemhlabeni abanye babantwana babo babesaphila emhlabeni sokwakuthi usiza uyindodana yonkulunkulu bamaGreek futhi kwakufanele akhonzwe njengonkulunkulu amaJuda ke ayazi ukuthi uthe unkulunkulu abangazenzela imfanekiso ebaziwe futhi bangakhonzi abanye onkulunkulu ngaphandle kwakhe bacasulwa ukuthi bayabuswa bacasulwa ukuthi bafuna imali bacasulwa ukuthi nale mali inento yokukhonza iThixo kuyona soke abayifuni indaba yentela uma abafarisi bakhela uJesu uzungu banomona ngaye ngoba ulandelwa yixuku bafuna ukumbulala abakwazi ukumbamba bambophe ngoba izixuku ziyamthanda wakhe izinkwa azondle uphilisa abagulayo futhi ziyambona nje ukuthi ulungile ziyabona ukuthi hayi laba yibona abanomona ngoba sekulandelwa lo soke ayikwazi ukumbopha bese ziyombulala zisaba ukuthi kuzoba ne-abroyixu kuyizovuka umbhejazana zimlwele soke bafuna indlela yokumxabanisa neyicuku bafuna athi ayikhokhwe intela bese abantu bayayinyanye le nto ngoba bayifuni le ntela so makuthiwa bamakhela uzungu lokuthi bamhile ngamazwi bafuna okokuqala ukuthi sengathi angathi akukhokhwe intela khona iy'xuku uzomcasukela maze mcasukele iy'xuku sebezokwazi ukumbopha kungabi khona muntu omlwelayo bakwazi ukuyombulala ma engasho njalo engathi abantu abakhokha intela athi no unkulunkulu akafuni nanibuswe abantu bezinye izizwe unkulunkulu akafuni nikhokho denari abanesithombe somuntu oyibiza ngonkulunkulu then usenkingeni namaRoma usenkingeni nopilato owaye ugovernor noHerod ababe amakhosi abekwe amaRoma phezu kweJudiya ukuthi azothi amaRoma ulimaza umbuso wawo ugqugquzela abantu ukuthi abayeke ukukhokha intela ayengeke ayibekezele amaRoma leyo nto ayezongena wona azombopha ayombulala whether iy'xuku ziyamthanda noma zimthanda amaRoma ayingenandaba naleyo nto ayenendaba nokupreserva umbuso wawo nemali eyayingena embusweni wawo bese enza afuna ukwenza lapha eJudiya athumele enye elentuzeni eRome la isihlalo sikaSiza sasikhona so uyayibona itrap mayethi ayingakhokhwa intela uxabene namaRoma mayethi ayikhokhwa intela uxabene neyicuku laba abazama ukumbulala bamakhela lelo tulo lelo uJesu mayiphendula uthi uletheni kimi udenariyo mawuletha useya babuza ukuthi isithombe sikabani lesi sikuwona bayasho ukuthi sikaSiza bese ethi mnikezeni phela kuSiza izinto okwezakhe ngamanye amazwi nina ngokwenu niyavuma ukuthi nisebenzisa imali kaSiza nisebenzisa imali yaseRome nibuswa iyona iRome necurrency ekhona enisebenzisayo eyamaRoma Ngakho musani ukugolozela umbuso okhona phezu kwenu, zithobeni phansi kwawo, ihambiseni intela, ngoba lokhu ukuthi nisebenzisa ama coins abo kuveza ukuthi nibuswa ibona ibona ba in charge ne economy. Indaba zokuthengiselana kulelizweni kulona zikhontrolwa amaRoma. Ngakho labantu abanibusayo abaphezu kwenu bathobeleni ningabagolozeli, bahambiseleni nentela abathi bayayifuna. NoNkulunkulu umnikezeni okukaNkulunkulu, nina ningaba kaNkulunkulu, nina nomfanekiso kaNkulunkulu, njengalokhu ikhoni linomfanekiso kaSiza, nani niwumfanekiso kaNkulunkulu. Ngakho zinikeleni nina kuNkulunkulu. Ngamanye amazwi, landelana nginifundisa khona, yenzani intando kaNkulunkulu. And into abafundisayo namanje ukuthi uNkulunkulu uyafuna bawuthobela umbuso wamaRoma, noma wafika ngendluzula uzothatha izwe labo, noma ubabusa ngendluzula nentela mhlawumbe i too much, kodwa uNkulunkulu uyafuna labo abalandela uNkulunkulu bawuthobela umbuso uNkulunkulu asuke ewubeke phezu kwabo. Ngaleyo ndlela uJesu wabahlula kwi-trap, ngoba uvele wathi kwenzeni ngokubili. Bona babethi sithobele uNkulunkulu noma sithobele uSiza yini? Umthetho uthi singayikhonza iThixo, lo Siza uyisithixo, senze kuphuthi uJesu, thobelani uNkulunkulu nithobele futhi noKhesari. Ilowo myalezo nathi osa-aplaya nakuthina namanje. Makuza kumbuso osibusayo, nanoma ingabe imuphi, uNkulunkulu ufuna sibe abantu abawuthobelayo. Ma ukuthi ufuna intela kuthina, siyayikhokha intela, siyakwamukela lokho uNkulunkulu akubeka njengamandla ombuso phezu kwethu thina abantu abalandela uNkulunkulu. Ukuyithoba kwethu kuNkulunkulu kuhambisana nokuyithoba futhi kuyiphatha imandla uNkulunkulu ayibeka phezu kwethu. Sabantu abathobayo abangaribheli phezu kwalabantu uNkulunkulu asuke ebabeke ukuthi basibuse. Abazalwane banokuthula, abasibo amavukela mbuso. Amen. Ngicela ke siye kwabaseRoma chapter 13. Kungani uNkulunkulu athi awuthotshele umbuso noma ingabe unjani? Ngoba lo mbuso wamaRoma uJesu athi awuthotshelwe ukuze kukhokhwe intela kuwona, kwakungasi umbuso ongcwele. Yena nje lo Pilatu oqoqa intela eJudiya, uyena ozovuma ukuthi uJesu abulawe isidingo singekho. Iy'xuku ziyamangalela uPilato, kunokuthi amele iqiniso amdefend uJesu, unqeni iapro, unqeni ukuthi abantu kube nombhikisho lamanje, kube nokuxokozela. Uvele unikela ngaye, nithatheni-ke niyokwenzeni ikuthandayo. Yena ugeza izandla zakhe, ayikho ijustice. Akawenzi umsebenzi uNkulunkulu ambizele ona njengomuntu obusa phezu kwabantu. Akusiwe umbuso olungile umbuso wamaRoma. Wawuthanda ukungena ngendluzula ey'ndaweni zabantu, ngoba une-army e-stronger kunalezinye izizwe ezaziya around indawo yase-Europe ne-Asia Minor kuze kuyofika lapha e-Middle East ngale kuka-Israel. Wawukwazi ukunqoba zonke lezo ndawo, wawumbuso nendluzula ohamba udla iy'ndawo zabantu. Kodwa uNkulunkulu uthi awuthotshelwe anyway. Akathi awalungile lamaRoma, vukani umbhikisho, bambani intela, lwanini noma ningafa, kodwa uvukeleni umbuso. Yindaba uNkulunkulu enze kanjalo. Siyalelwani ukuthi asiwuthobele umbuso? Siyalelani thina ukuthi asiwuthobele uhulumeni wase-South Africa, nawo wonke amaphutho onawo, nazo zonke izici, sonke sikwazi ukuyibeka masicabanga ngo-government wethu, ne-cabinet, no-local government, namakhansela, nendlela abadeliver ngayo ama-services, nayo yonke into. Yini kodwa uNkulunkulu athi asiwuthobele anyway noma kungahambi kahle kanjalo? Okokuqala, ingenxa yokuthi u-government usuke umiswe uyena uNkulunkulu. Sithola leyo nto masibuka la ku-chapter 13 wabaseRoma uverse 1. Akube yilowo nalowo ayithobe phansi kwamandla ombuso. Ngobani Phawule? Sithoba kanjani kulo mbuso obuye ubhede kangaka, siphethwe abantu abangakholwa abanje? Ngokuba akukho mandla ombuso angaveli kuNkulunkulu. Awekho angaveli kuNkulunkulu. Lawa akhona amiswe uNkulunkulu. Ngakho-ke omelana nabasemagunyeni umelana nesimiso sikaNkulunkulu abamelana nabo bayakwamkeliswa ukulahlwa. Thobelana amandla ombuso ngokuba akukho mandla ombuso angaveli uNkulunkulu lawa khona amiswe uyena. uNkulunkulu owamisa ukuthi ngabo AD MOO OBC 30 kanje isizwe samaRoma siyoba namandla. Sibe nelukuluku lokunqoba ezinye izizwe. NoIsrael uyonikela phansi kwamandla ombuso wamaRoma ngale ikhathi uJesu efikile uyofika uIsrael ubuso wamandla amaRoma. Uyena futhi owaplan ukuthi yiphi inkosi eyobibusa iEmpire. Imuphi ugovernor oyobebusa phezu kaIsrael loPilato lo owayekhona labo Herod ababebusa indawo eyithize lapha phezulu koGalile. uNkulunkulu owahlela yonke leyo nto. In fact lokubusa kwamaRoma kwakuprofethi uDaniel waprofetha eseBabiloni etshela uNebuchadnezzar ngephupho ayikade enalo. Emtshela ukuthi njengoba umbuso wamaBabiloni kwakuwona owawubusa zonke lezayindawo uyi-world power, emva kwawo kuzolandela umbuso wama-Medes, kulandele umbuso wama-Persians, bese kulandela lo mbuso wamaRoma. Wayeprofethela uNkulunkulu ukuthi kuzokwenzeka. Nathi manje nxa uNkulunkulu kuthi uyathanda, ubengasitshela ukuthi after umhla ka-29 May izobe yithini ihlale ephalamende. Ubani ozoba umongameli, ubani ozoba upremier la KZN njengoba kuthe ukushubashuba mbijana. Uyazi uNkulunkulu, uyazi ukuthi iMelika izoba yi-world power kuze kube nini. iChina mayogcina ithathe over, yothathe over noma kuyukwenzeka yini, iRussia onimi kanjani. uNkulunkulu uyazazi lezo zinto, uyazi ukuthi i-future pattern ngoba i-future ilawulwa uyena. Uyena ozochoose ukuthi after mhla ka-29 May ubani obusayo e-South Africa. Ubani u-premier wase-KZN. Ukwenza lokho ngalento ekuthiwa i-providence. uNkulunkulu esebenza ngabantu nama choices abantu abawenzayo no ex abantu abazobenza laphayana. uNkulunkulu asebenze zonke lezo zinto ukuze ifeze intando yakhe. Awekho amandla ombusa angaveli uNkulunkulu, nalawa khona amiswa uyena. Uyena omiswa undunankulu no president no minister na yonke into, nalapha makhethwana na yonke corruption esuke ikhona makupikwana ukuthi ubani ozoya eParliament, ubani othola sephi isikhundla. Even naleyo corruption uNkulunkulu uyayi orchestrate ukuze izofeza intando yakhe. Ngakho uma ubabona sebesiphethe noma ingabe bangena endlelani emandleni basuke kodwa bemiswe uNkulunkulu. Yingakho uNkulunkulu efuna sibathobele ngoba uyena owaziyo ukuthi wenzani. Yebo thina silwela ukulunga, silwela ubulungiswa, sifuna ijustice, sifuna asifuni corruption, sifuna abantu abazophatha kahle ngobuqotho. Kodwa sometimes lokho akusiyo intando kaNkulunkulu. Uyavuma ukuthi igangi ibuse ngezinye izikhathi. Ngakho noma sewubhikishile, wakhankasa, wavota ngendlela ovota ngayo, wamkhetha lomthandayo, kodwa ekugcineni uNkulunkulu okhetha ukuthi ubani ozoba semandleni. And wena olandela uNkulunkulu, wena ongokaNkulunkulu, sithobele ke isimiso sikaNkulunkulu ngokuthobela lo uNkulunkulu ambekile ukuthi abuse phezu kwakho. Ngakho ke omelana nabasemagunyeni umelana nesimiso sikaNkulunkulu. Uma ugoloza ungamkeli, ungavumi noma uNkulunkulu esenzile wabuswa Israel, South Africa, umelana nesimiso sikaNkulunkulu mawenze njalo. Abenze njalo ke bayakwamkeliswa ukulahlwa. Kuveza ukungamazi uNkulunkulu, ukungamqondi uNkulunkulu, kuveza ukumgolozela uNkulunkulu mawugolozela laba ababekile ngeyakhe intando nokwakhe ukuhlakanipha. Kugolozela uNkulunkulu uqobo lwakhe, kune-judgment eza nalokho. I-judgment sometimes khona la emhlabeni ngoba phela uphula umthetho bese u-government ayakuphanisha ngamandla uNkulunkulu amnike wona, or ekugcineni ukujajwa uye uNkulunkulu ngokungavumi ukwenza intando yakhe. Nenda sanda bathanda. So ke uNkulunkulu ufuna sithobele na noma hlobo luni lweyiphathimandla esigcina sinalo ngenxa yokuthi zisuke yibekwe uyena unamandla phezulu kwezinto ezenzeka emakhosombeni uNkulunkulu ukwazi ukulawula inhliziyo zeyigangi nabangakholwa noma benza ukonakala kwabo uNkulunkulu uyakulawula yamkhumbula uFaro enqaba ukudedela uIsrayeli uNkulunkulu ethe uIsrayeli akaphume bese ethi uNkulunkulu wuye owaqinisa inhliziyo kaFaro ugoloza nje uFaro ngoba uNkulunkulu uyayichannela le nhliziyo eyonakele kaFaro khona ezokwenza lezi zinto azenze eGibhithe namanje bayahlangana basikime bakhokhelana imali angisho ukuthi njalo nami ngiyangizwe kunjalo futhi angisho ukuthi yiphi inhlangano kodwa ngiyazi ukuthi abantu abangakholwa bangcolile abantu abangakholwa singakhathazeki thina uNkulunkulu wethu u-in charge of ukungcola kwabo kugcina kwenzeke lokho uNkulunkulu afuna kwenzeke ngakho singadatazeli okwenzekayo kuyintando yakhe thina siyathoba hayi ngoba sithembe bona kodwa ngoba sithemba uNkulunkulu wethu obamisile isizathu sesibili uNkulunkulu afuna sithobele ngaso government noma ngabunjani ingenxa ukuthi generally speaking ngokujwayelekile ugovernment uyasiza emphakathini buku verse 3 ngokuba ababusi abesabeki kulabo abenza okuhle kodwa kwabenza okubi uyathanda yini ukungamesabi osemagunyeni na yenza okuhle yena uyakubuncoma ngokuba uyisikhonzi sikaNkuluNkulu ukuze sikwenzele okuhle kepha uma wenza okubi yesaba ngokuba akayiphathele izinkemba phela uyisikhonzi sikaNkuluNkulu nophindisela ulaka kulowo owenza okubi ngakho ke kudingekile ukuthobela hayi nje ngenxa yolaka kodwa nangenxa kanembeza ababusi abasabeki kulabo abenza okuhle kodwa kwabenza okubi isikhathi esiningi vele umuntu ophila ngokulunga ogcina umthetho owenza okuhle kwabanye abantu akabi nayo inkinga nohulumeni ngokujwayelekile ngokujwayelekile asiwesaba amaphoyisa asimindi mayuqhamuka umetro noseps siyathanda futhi ukubona ukhona yonke indawo ngokujwayelekile owenza kahle akayisabi ne-traffic cop mayethi uyaqhamuka ngemoto abona i-blue light lapha phambili akathuka akabi nankinga uthuka wesaba ngoba kukhona okurong okwenzayo ngokujwayelekile ababusi abesabeki kubantu abenza okuhle kodwa basabeka vele kwigangi unenkinga nje no-government ngenxa yokuthi vele kukhona ongakwenzi kahle manje yaze ahlupha la maphoyisa abashayeli abaningi nabakholwayo abawathandi ama-traffic cop hayi ngoba efuna ama-bribe i-traffic cop ayifuni i-bribe ma ungenze lutho kuze kukhulunywe i-bribe nje ngoba ugangile ngicela u-amen ko-drive kukhulunywa nge-bribe nje ngoba ubuweqa i-speed limit uhamba khona okungahambi kahle la emotweni umuntu ongakwenza ukuba kananankinga ne-traffic cop noma ingangimisa sibingelelana kahle ingidedele futhi ngihambe kahle ngokujwayelekile so ke ngamanye amazwi uthi uNkulunkulu ugovernment awusile uhlupho kumuntu owenza kahle mase sithi uyathandela ukungamesabo semagunyeni na uyafuna ungabi nankinga no-government neyiphathimandla yenza okuhle yena uyakukuncoma nohulumeni uyayithanda izakhamuzi ezenza kahle uyabathanda abantu abangawuphula umthetho uhulumeni ngoba wehlisa umsebenzi kuhulumeni uyabathanda abantu abakhokha intela uyabathanda abantu abaphatha kahle omakhelwane babo abantu abawugcinayo umthetho nemithetho yomgaqo uma singase sonke siyigcine ngeke kube nasidingo sebhajethi yama-traffic cop uhulumeni uyayithanda leyo nto in fact uzonconywa uyena uma wenza kahle ngokuba uyisikhonzi verse 4 sikaNkulunkulu uyi-7th kaNkulunkulu government ukuze sikwenzele okuhle uNkulunkulu umisile ugovernment ngenhloso yokuthi kube kuhle kuthina sonke Laba abasihluphaya izaphula mthetho ifuna ukusiphuca imali ngenkani sisiphuca into zasinenkani uNkulunkulu umisa ugovernment ukuthi usivikele ubambe labo bafake emajele khona sokwazi ukuphila ngokuthula singenakho kwesaba ufuna ukubulala umuntu uNkulunkulu usizile ngogovernment khona ezosaba umuntu ukungibulala ngoba nalo ijele maye ngibulala ugovernment uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuze enzele thina okuhle ingakho uNkulunkulu efuna siuthobele ngoba umisele vele ukuthi thina sisizakale uyacabanga ukuthi ngabe nginjani eMzansi ukuba sinayo lo government noma egcekwa kangaka kodwa makungathiwa ke cishwe ibutton lika government nje for one day ungabona ubuhlongandlebe neanarchy ngaba khona la baqale bangaqala ngawe nje mawuphuma la ngeke iphume le imoto eyibhakela mangathi ugovernment akekho nje usuku lodwa iqhwaga zisiphuca bekhipha endlini yakho bekudlwengula usahamba ugovernment ukhona ngenhloso yokusiza thina ukuyicabange kanjalo umbongo uNkulunkulu ngalo hulumeni amen. So ke uyisikhonzi sikaNkulunkulu ukuba sikwenze lokuhle. Kepha uma wenza okubi yesaba. Uma usaphula umthetho yesaba phela impela. Ngokuba akayiphatheli ize inkemba. Khuluma nge-death sentence yayikhona ngalezi zikhathi. UNkulunkulu akanankinga nokubulawa kwabantu. Ukuqedwa kwe-death sentence into nje abantu abavumelana ngayo ngoba bebone ngathi yehlisa umuntu isithunzi. UNkulunkulu akazange athi ayivalwe. Yayikhona eRoma abantu babenqunywa uma bephule umthetho noJesu ubulawa nje ngedeath sentence noma kwakungafanele kuyena kodwa iyona lenkemba akhuluma ngayo uhulumeni wawusanamandla okubulala abantu uthi ke mawumuntu owaphula umthetho kumele wesabe ngoba ugovernment unamandla okubulala and lawo mandla wasilo ize uyawasebenzisa athi phela uyisikhonzi sikaNkulunkulu nophindisela ulaka kulowo owenza okubi uNkulunkulu umisile ugovernment not only ukuthi usenzele okuhle kodwa nokuthi abe ngophindiselayo uyiavenger kumuntu ogangile uNkulunkulu akehle ezulwini azomgweba yena uthuma uhulumeni uthuma amaphoyisa namasosha ukuthi azofaka ejele uma ikhona i-death penalty azobulala lo muntu oyisaphula mthetho ugovernment uyi-servant kaNkuluNkulu uyisithunywa sikaNkuluNkulu ukuthi enze okuhle aphanishe igila mkhuba ngoba uNkuluNkulu akakafuni ububi busabalale emhlabeni kugcine kungaphileki ufuna noma abantu bekhohlakele kodwa kunqande ukukhohlakala kwabo abantu besabe babe restrained kube namatomu enza umuntu ehalela ukumbulala omunye nokumenza into embi omunye kodwa asabe ngoba nali ijele kwamanye amazwe nasi sihlalo sokushoka nomjovo wokubulala khona amazwe asanayo i-death penalty asayiphethe inkemba okwangempela yinhle leyo nto leyo ngoba yenza izwe libe ne-order liphephe noma singabuye isikhalo sakwenzeki kahle kodwa yinto uNkulunkulu awumisele no-government yingakho efuna siuthobele ngoba wenza intando kaNkulunkulu emhlabeni athi verse 5 ngakho ke kudingekile ukuthobela hayi nje ngenxa yolaka hayi ngoba sisaba ijele kuphela kodwa nangenxa kanembeza meaning siyazi ukuthi into uNkulunkulu afuna siyenze le umiswe uyena futhi wenza umsebenzi kaNkulunkulu wokwenza okuhle kuthina wokuvikela abantu abenza kahle uphanisha abantu abangenzi kahle khona ububi bungazukusabalala ugovernment wenza intando kaNkulunkulu ngakho thina kumele sibe nonembeza wokungafuni ukuxabana nawo isidingo singekho umzalwane uwumuntu ogcinayo umthetho uwumuntu othobelayo uhulumeni ngoba uNkulunkulu usho njalo ngoba uhulumeni umisiwe uNkulunkulu amen. Njengoba ngisho labancwele sikhuluma ngokujwayelekile zikhona ikhasi lakhona ugovernment ephendukela ibandla zazikhona futhi ziyeza sikusondele ukubuya kukaJesu zikhona ikhathi zokumelana nohulumeni ngizoyithinta ezinye zazo next week kodwa ngokujwayelekile asikho isidingo salokho njengase South Africa nje asikho isidingo somzalwane omelene nabasemagunyeni la eMzansi ngoba benza lokhu uNkulunkulu ababizele khona noma ngabe bakwenza kahle noma ngendlela engagculisi kodwa ikhona
Buka uverse 6. AmaKrestu ayayikhokha itax kuyisono ukuganga lapha emabhukwini aSARS. Ngicela uAmen. Yes, AmaKrestu ayayikhokha itax uyideclare zonke into zakho. Uma ukhohlisa uSARS ngendaba yentela wona kuNkulunkulu. Awone nje kuhulumeni waseSouth Africa kodwa wona kuNkulunkulu uthi verse 6 yingakho nithela intela. Ngokuba bayisikhonzi bayikhonzi kaNkulunkulu eyikhuthalele lokho lezi zinto akade ebala ngaphezulu lo wamsebenzi ugovernment owenzayo lo lasizo oyilona ezimpilweni zethu ufanelwe ukuthi siwunikeze imali angithi amaphoyisa afanele adle nawo azodlaphi ngoba phela asebenzela thina angithi amajaji neyimantshi eyijaji awethu amacala khona singazukudlala abantu asebenzela thina kufanele adle emaphaketheni ethu. Ngakho umzalwane oyiqonda indlela kaNkuluNkulu uyikhokha intela jabulu uyayibuka mayiphuma kwi payslip athi amen Nkosi. Ngoba uyaqonda ukuthi kwenzakalani idesign kaNkuluNkulu le. Ngoba phela kufanele kube khona amaphoyisa kufanele kube namasosha otherwise leki lamkhube esihlala nazo zizosidla zisiqede. UNkulunkulu wayiplana wayidizana lento abahlakaniphile nabazintando kaNkulunkulu bayahambisana nayo bayawuthobela bawusupporte ugovernment abantu abazintando kaNkulunkulu abawuphuca imali ngoba bayazi ukuthi lokho kusho ukuthini ngathi verse 7 nikani bonke okubafaneleyo intela kofanele intela ugovernment uyifanele intela njengoba ngisho uyayisebenzela asimnikeze ngokuthula enhlizweni inkokhelo kofanele inkokhelo ukwesaba means respect irespect kofanele respect ukwesatshwa kofanele ukwesatshwa udumo ihonor kofanele ihonor and that's my fourth point ugovernment wethu ufanelwe ukuhlonishwa nokunikezwa ihonor udumo nikani bonke okubafaneleyo inhlonipho kofanele inhlonipho udumo kofanele udumo ibalekile le bazalwane ngoba abaningi bethu siyona mase kuze kule verse le ngoba ku fashionable kuse styleni ezweni lakithi ukugceka ama South Africans ayakuthanda ukugceka into yethu nje esincelebeleni indaba yokucomplain sigceka size sone ngezinye ikhati size sihlambalaze bonke ba corrupt kusho umzalwane engakazalenze uphenye abantu bengakaze balahle ngamacala ubabona nje becebile badla imali bonke akekho ongenazi ezakhe indaba ikhohlakala zonke masela nabazwane baya participate engcoxweni enjalo usukele mhlamba ubaba wabantu oyisebenzele nje amabhizinisi akhe uNkulunkulu wamnika impumelelo akakaza ntshontshe lutho kodwa wena usivumelene nabanye umakhela igama elimpi uyamhlambalaza ukona ukuhlambalaza umuntu usho izinto ongazazi ngaye uzwa abantu bekhuluma uvumelane nabo uyifafaza indaba ezinto ezingekho osopolitiki njengabe fundisi isikhathi esiningi bama target okujikijelwa ngodaka and ingcono kabefundisi bayavikelwa sometimes bona nje kuyimfashini ukubagqeka makhulunywa ipolitiki nje wonke umuntu ubona sengathi ithuba lokujikijela noma inhlobono yodaka alithandayo kunoma umuphi usopolitiki angamthandi asenzi njalo thina nje abazalwane sinikeza inhlonipho kofanele inhlonipho and inhlonipho bayifanele ngenxa yeyikhundla uNkulunkulu ababeke kuzona abazone bayayihlonipha iauthority umuntu osemagunyeni uyahlonishwa kubazalwane abazwana basibo abantu abangenandaba nabaphathi abahlambalazayo nje umuntu ma esesikhundleni umuntu osindisiwe uyayihlonipha indaba yesikhundla ukhuluma ngokuhlonipha enkosini ukhuluma ngokuhlonipha kwikansela kuminister nopresident nabantu abasemagunyeni nephoyisa ulinika indawo yalo Njenge enforcer yomthetho uyamhlonipha mayethi vulela uvulela mayethi shona la shona ngala umzalwane umuntu onjalo siyalwa uNkulunkulu nika wonke umuntu okumfaneleyo inhlonipho kofanele inhlonipho neona iona iyadlula kancane endabeni yenhlonipho inhlonipho ithi umuntu ungamhlambalazi isidingo singekho ungagolozi isidingo singekho iona ithi mazise ngenxa yesikhundla kusona khuluma kahle ngomongameli lapho ngaphandle makhonto yazi yephatheka angithi phela ningaxeki makhono enikuphethe akhona amapolice station vulana amacala umthetho wakithi uyakuvumela lokho kodwa uma ungaphethe lutho thani nje abantu uma behlambala uthi hey siyobona khona angazi nami ngizwa kushiwo ungafunga ugomele ngezinto ongazazi uhlambalaze ma umzalwane asibe isibonelo sama citizens afunwa uNkulunkulu hayi ngoba sithanda abaphathi esinabo kodwa ngoba sesaba uNkulunkulu othe asibe njalo
nezwe bancwele siyahluka thina noma sekukhulunywa ipolitiki asifani nabantu abangakholwa so ke asifundise ingqondo zethu nemlomo yethu ukungabe abantu abahlambalazayo akulula ke lokho ngiyakwazi lokho nami ngeke ngiyithole sengicontributile kwi conversation bese ngiyayibuza ngathi ngiyithatha phi lento ebengisho kanje mangathiwa ngiveza ubufakazi konje nginenze njani asikadeni ke singabe njalo bangcwele ngicela ukuvala ngo 1 Peter chapter 2 1 Peter chapter 2 uPetru usummarize yona lento kade siyibona kuLuke siyibona kuRomans uyithola ihlanganisiwe la kahle ufuna sibuke uverse 13 kuya ku 17 into yokuqala esiyibonayo simele ukumthobela uhulumeni wonke ama levels kaHulumeni verse 13 thobelani bonke abantu abaseyikhundleni ngenxa yenkosi noma ngabe yinkosi njengalokhu isesikhundleni noma ngabe ngababusi njengokuba bethunywe yiyo thobelani bonke abantu abaseyikhundleni nibathobela hayi ngenxa ukuthi bona ngokwabo bathika wonke amabhokisi usubadadishe wabathola begood ngayonke indlela kodwa ubathobela ngenxa yenkosi okuyiyona ebamisile kulezi ikhundle babeke kuzona sabantu abathobekile thina hayi ngoba ukhongolo sokudeserve lokho njengoba kuwona ugovernment wamanje kodwa siyawuthobela ngoba uJesu usho njalo sabalandeli bakaJesu nikana uNkulunkulu okungokukaNkulunkulu inhliziyo zenu ingqondo zenu imizimba yenu imlomo yenu ekaNkulunkulu mnikeni mesethi thobelana ugovernment siyamthobela ngoba yena usho njalo uNkulunkulu siuthobela ngenxa yenkosi noma ngabe inkosi upresident ngalesikhathi bebhala kwakusiza ngasayena lowana wesikhathi sika Jesu kodwa wesikhathi soPetru sekudlula isikhashanyana noma yiphi inkosi thina sibuswa upresident noma ngabe uyena njengosesikhundleni noma ngabe ababusi abantu ababekwe uyena ominister opremier amakhansela bonke abantu ngokwezigaba zabo njengoba beyiphathi ka government nephoyisa ligcina lingene lapho njenge representative ka government ukuzophoqa abantu ukuthi bagcine umthetho siyakuthobela konke thina lokho ngoba uJesu uthe asibe abantu abanjalo bese thi noma ngabe ababusi kuverse 14 njengokuba bethunywe yiyo ukuba bajezise abenza okubi kodwa batuse abenza okuhle nase lesizathu again asikwenze lokhu kubathobela ngoba ngokujwayelekile bathunywe uNkulunkulu ukuzosiza thina ngokujezisa abantu abenza okubi khona bezosaba ukwenza okubi bese thina esenza okuhle siba right kodwa batuse abenza ukuthi yona function ka government ngempela ufanele ngabe uyayenza leyo i justice
umuntu akavune lokho akutshalayo akangathi umuntu esetshalile kuvunwe omunye ngoba nakhe namandla kunaye ugovernment ukhonela ukuthi uma avikele umuntu mawutshala okubi vuna okubi musa ukutshala okubi bese ufuna lokho okutshalwe yimina ngoba wena ukutshalanga okwakho khona ugovernment ukuthi uzozivikela ngakho asiuthobele siusupport siulekelele sibe izakhamuzi ezinhle thina basindisiwe ngoba ugovernment uzolekelela thina uverse 15 ukhuluma into ebalekile uthi ngokuba injalo ke intando kaNkuluNkulu ukuba ngokwenza okuhle nithulise ukungazi kwabantu abayiwula injalo intando kaNkuluNkulu ukuthi ngokwenza kahle bathi basathe bayabheka ukuthi konje bazosigxeka nganzi nabantu abasindisiwe bangatholi lutho ngisho sikhuluma ngosopolitiki inkulumo yethu iqondile sikhuluma esikwaziyo asikhuluma esingakwazi asigxeka isidingo singekho asihlambalazi muntu kuqonde yonke into kuthina mese bangazi ukuthi bazosigxeka bathini konje abantu abakhonza amadlozi abangayifuni indaba yomuntu othi awangakhonzwa amadlozi abantu abafuna ukuphilela imali nokuphila ngeyinkanuko zabo befuna ukusigxeka bathola into abangayisho ngathi thina sithi abantu abalandela uJesu bavele bangazi bathini ngoba even mase kuze indabeni zombusazwe siqondile sithethwi uNkulunkulu ufuna sikhule ngaleyo ndlela njengabantwana bakhe akafuni nje sikhule kuyekeni lezono ezaziwa wona wonke umuntu ufuna ngayo yonke indlela sifuze uJesu siveze ukuhlakanipha nokufundiswa uNkulunkulu even ezintweni zepolitiki niyezwa bathandeka uNkulunkulu ufuna ukubukeka kahle ngokwenza kwethu mawukhuluma into ongayazi laphayana urebel ujoin imbhikisho ongazi ukuthi ibheke phi uyamhlambalaza uNkulunkulu bayabuka ukuthi nawe kanti ufana nabo so ke asithulise ukungazi kwabantu abayiwula iwula eyifuna ukugxeka abazalwane zigxeka uKristu zilwe noNkulunkulu ubule ukwenze njalo ngoba kuphetha ngokubhujiswa kwakho asingabaniki ithuba lokuba nezinto abangazisho while beqhubeka ebuleni babo verse 16 nina ningabakhululekileyo kodwa ningakwenzi ukukhululeka kwenu kube isembozo sokubi kepha iphatheni njengeyinceku ikaNkuluNkulu nabantu abakhululekile nina anisize igqila ikasiza anizona igqila za government wase South Africa sina sama citizens asezulwini inkosi yethu uJesu siphila ngemiyalo yakhe futhi silindele umbuso wakhe ozogumbuqela yonke imibuso yomhlaba athatha amandla thina sabantu abalwela umbuso ozayo hayi nje lembuso la emhlabeni asinandaba kangako nayo sabantu abakhululekile kodwa ke ningakwenzi lokho okukhuleka kube isimbozo sokuganga khona abantu abakhuluma kanjalo kanti umuntu ufuna ukurobha uSARS nje uzolokhu ngikhokha iy'mali zani ngoba mina ngikhipha okweshumi okuya enkosini hhayi indaba zey'mali eziya government esho umzalwane ebuswa ukuthanda imali usebenzisa ukukhululeka kwakhe from amandla okulawulwa abantu athi yena ulawulwa uNkulunkulu ngenhloso yokwenza ukuganga wenza ukukhululeka kube isembozo icover up for ukonakala okusenhlizweni abantu abaningi njengoba dengisho abanenkinga nohulumeni neziphathi mandla bayigangi amen uyayizwa lento umgobhozi umuntu ongenanki umuntu ongenza iganga akanayo inkinga isikhathi esiningi no government akujwayelekile impela nenkinga balwa nje bagxekana nje ngoba nabo banezinto zabo abayibhatanisa manje ayihlangani ngoba kuhlangane ezalo wayana leya thenda yamayiphasanga ngoba manje sekubusa labo abanikela bonke amathenda kungcwebe kuwine lo wethu nami ngizowathola yigangi yingakho iqabene manje nawe usuyajoyina lapho kanti uluzimpo ongazazi so ke asingasebenzisi ukukhululeka kwethu kube isembozo sokwenza okubi lento ukuthi thina silawulwa uKristu kumele isenze sibathobele abantu abasemagunyeni hayi ukuthi sibagolozele kepha iphatheni njengeyinceku zikaNkuluNkulu ivesi lisigcina ngalo uverse 17 bahlonipheni bonke nibathande abazalwane nesaba uNkulunkulu futhi niyihloniphe inkosi nayi Samaria yonke lento le umzalwane uwumuntu ohlonipha bonke abantu. Hlonipha abaphuwa, hlonipha abacebile. Hlonipha abaseyikhundleni, hlonipha abangeyilutho. Hlonipha wonke umuntu odila nawe njengomzalwane, utreatwa ngendlela efanele. Inhlonipho akusiyinto yakwaZulu, into yasezulwini. Into yethu thina abantu abasindisiwe. Umuntu uma esindiswa kalahli le kude inhlonipho, kodwa uyamkela ngenye indlela seyivela kuKristu eseyenza engayenzela abantu, engayenzela abazali, eyenzela ukuthi uyalwa uNkulunkulu ukuthi akayenze. Sabantu abahloniphayo thina abazalwane.
Amen.
Bese kuza mase sihlangene sisodwa, siyadlula enhloniphweni, siyothandweni.
Uyayibona le?
Kubantu bonke sinenhlonipho, akekho ozophoxwa yimina. Akekho ozodelelwa yimina njengomzalwane. Mase sihlangene sabazalwane, likhuphuka izinga manje, siyanamathelana, siyathandana, siwumndeni. Angithi uyahlonipha emgaqweni, ekhaya uyathanda. Bese kuNkulunkulu siyamesaba uNkulunkulu. Sesaba ukwenza into ezomphoxa, sesaba ukwenza into ephambana nentando yakhe. uNkulunkulu siyamlalela, we are obedient. Asihloniphi nje kuphela, kodwa senza konke akushoyo njengeyinceku zakhe. uNkulunkulu simnika indawo emfanele. Uyabona into uNkulunkulu ayenzayo la, ufuna wonke umuntu afake kwikhathegori emfanele endleleni esimtreat-a ngayo njengabazalwane. Hlonipho for everyone, uthando for laba babazalwane. uNkulunkulu yesatshwa njengokuyena umahluleli. Bese ethi futhi nihloniphe iNkosi. President no government nawo uneyawo indawo, akalingani noNkulunkulu. Asimesabi ugovernment ngendlela sesaba ngayo uNkulunkulu, kodwa siyamhlonipha njengababekwe uNkulunkulu ukuthi balawulwe izwe lethu, khona sokwazi ukuphilela uNkulunkulu, shumayela ivangeli kulona izwe lethu. And futhi ke lo wethu government, leyo part uyenza kahle, le part yokudedela ibandla libe yibandla. Kwezinye indawo asikwazi ukwenza lento engiyenzayo la. Kwezinye indawo anikwazi ukushumayela ivangeli, nithi niphilela uKristu, niba undercover, underground, ngoba niyaboshwa, niphucwa amabhayibheli. Kodwa la eSouth Africa sikhululekile ukwenza lokho. Ngakho noma kunamaphutha amanye, at least for leyo nto leyo, tick. Siyambonga uNkulunkulu ngalo hulumeni asinikeze wona. Siyamhlonipha ke ngenxa yalokho. Amen. Asithandaze.